Igituza kajiseta abanza kwitunganya nibimufata umwanya. She knows me ndaho bagira abatuzi bakanteka banshaka ko tujyana we yabagitangira ngahita niruka singe winaniwe na warabizi iniga zamukoze magazine icya mukwereka monami. This bitch is bad as for real. Tinyo mukobwa uvuka ndagaswi inigitunze na bayiryaku imihanda yo sarayis ndamutinya kandi si friend. Zitapa, wajeka kwari maraika kandari makangu azibyo gukandagira igihungu kikije ya ajikina nkagapira yamara kukibizi cyuya gahita yiruka sinyo mukobwa sindaga peti ankubushoti bwinji no mufu amajeki yaba papa ayapimira mu mbagi nijyo yenugushinga kabari hirya gataha tsimba buriri. Yeah,